Malonje abwenzi, buku la duambe litifotokozera za anthu mbuku lopatulika omwe anakhulupirira Mulungu kuwathandiza pa nthawi ya mavuto awo. Pomwe muli kumvera kutepuli, tsegulani zithunzi-thunzi. Ndiro buku la number 5.